ti yokuvako kitegeza obeera omaze okusula n'oyo akuwalampa kibyo mukyawa abeera songa ku nsobizo omwana waffe buba omugezi okera kwetereza ababuukiza omanya okulaba ensonga basinga nalina ssente nga kiyega nalikozefaamu amakulema y'ebulwanyi buli lw'olibeerawo nga bakusuuta ebyakulemya ono gyotya okubitegeera sitera kugamba katonda tinina ebizibu eka ebizibu bye ŋŋamba tinina katonda ekitiibwa ky'olina okukikuwa balekangayo okusinga okikuwa ng'okimanyi tokirina olunaku lw'endikeera waalu n'enzikira ekyeya ky'omulanzi ne mu ggwanga kirituukamu nkusaba ontemere kkuba mungu eritali ndi ku mavivi taata nsaba kungulumbya mmire nkusaba we n'akayimba kano omukisa guligwa wa lazaalo onnyongere n'amagezi ng'agasulemaani ntawulula ebiremi singa nali purezidenti ekayimba kaleera abamanyi obuwa obw'emmere y'amatuma ze nze osoosootola singa nali purezidenti ekyali badde mu gavumenti ya muluma ng'omutemo n'omubbi mwaliwo myekyenkakasa nga mbakwata n'obukambwe n'emiryango gy'ekkomera ngigula sisaagalalu eyanya ssente z'oluguudo ogwe nkusiba amayisa n'ebibyo mbituuda tokitakatoka waali okubba eddagala n'enkuba kulama n'okulamba ofuuka kyakulabirako muganda wange n'ebbaluwa y'obusawo ewuzika erugenda semateeka nze nga muluma n'ali mu ensonyi y'ebyokumukigiinye sikwesibako bannansi batuuke n'okumanyira mpemuke ab'amasimu walaala ne zikatyuni kwe kutyoboka zenina n'entondo z'otamanyi mbasuulira entebe n'entambulamu saalifaananye bazaala be mpulira amala okulya akakadde wali mu kifo ky'okugenda eka entebe n'ewooma ne bazizaayo n'alikowodde abavuganya ensi ne tugipangira eggumire buli ow'ekirowoozo ky'oleeta bwe nkigatta ku lyanga ensi yatuja ensitula ebyobufuzi by'obukyayi ebyontayi n'ali byenyinyadde mwana waffe nabyo ng'omukuumi w'emirembe okutulugunya nvuganya nkusiba sisaagalalo singa nali purezidenti mwali yagalidde ennyo mu gavumenti ya muluma n'alisaze ku zikonsitiwensere zaatya ennyingi ezirimu aba abatateesa sente ezibagendako obugenzi nezizimbamu amalwaliro ze n'amasomero eggwanga mu ddyagala n'oddyagalize nnyo n'alikendeezeza ne kabineeti emisaala gy'abajaasi ne poliisi egyo singa mbawa emirongoosi kubanga kiba abatuuza wano abatuuza agatta obusungu n'enjala y'ennyinjika agenze mu operationi nga baana be sukuulu fiizi ewaka zaabuze kiteebereze omusajja abula kwetuga lwaki omulekera emmundu eyenyi yagikuuma ate kyava ateega abasuubuzi ate baalina okukuuma n'abanyaga be bapakasa ne bw'oliba mulungi otya buli lw'olwako byonoona ne bw'oliba okoze birungi mata bwe buli lw'olwako byonoona ne bw'oliba mulungi otya buli lw'olwako byonoona singa nali purezidenti nlwana ekitiibwa kya kkooti ne kiddamu okutinta eddembe ly'okukola omulimu gwabwe n'okugulirira ababaka mbanga tali muganzi n'alikoze ebbalansingi buli kabira n'ewulira ng'erina obutuuzi aduumira poliisi lwe kiwa omufumbira ekya komanda w'amagye kiwa omukyoli bwe mpa omusoga n'akulira enguudo akulira ebyobulamu abeere mutuulu katikkiro bw'aba omunyankole ow'ebyenjigiriza n'amakomera omugisu n'omuganda nga mbateekawo emisolo n'amafuta ebyekanamye n'alifubya emiwendo gy'ebyo ne gikendeera n'alizimbye wifi buliwooba kalindi ka data ne keyu n'olugendo malwaliro amalungi n'engazimba sente z'eggwanga ezigwera eyingiya nnumanyo ne bw'oliba mulungi otya buli lw'olwako byonoona ne bw'oliba okoze birungi mata bwe buli lw'olwako byonoona ne bw'oliba mulungi otya buli lw'olwako byonoona singa nali purezidenti matya omulimi n'omulunzi ulira kye nnaalisoosa okunoonya butale ne mutatuyananga bya bbule nenkomya wenjogerere ya diva eyoli denga mulimi nemwe mbovu tale singa sura magezi bibegulira ko nembitereke yo mukava atibwe waita kabanga akagere namweta so kudamu okusimba ensigo muzigula wange butumi munkola yatubyeguza singa nali president coffee marketing board mulabe kobyewo aba abalimi b'obumwanyi ne baddemu ne bakubanga gudikudde n'abapamba bwe batyo linti marketing board niganga birota UTC ne Arizona Uganda commercial bank ewola abasubuzi ebitongole eby'olw'okuvaawo kyazaala ekkula ly'emirimu nnimbi ekimulumba buli mukulembeze gana amagezi g'enkuwadde kwono omanye ekituufu ekinjamu abantu be mayasa ginekyengera inshallah twegweko mu budde buli mu nkola ene jyawo obufuzi ereeta obukulembeze wangaala omwana wa Mutesa mufumbi aganda yenze musajja w'omatyasi mulumba.